Izikhonike zokuqala isahluko 11 verse 1. Wonke uIsrayeli wabuthana kuDavide eHebroni wathi pheka thina siyithambo lakho ninyama yakho. Verse 2. Nangesikhathi esidlulileyo uSawule seyinkosi nguwe owakhipha nowangenisa u-Israyeli. UJehova uNkulunkulu wakho wathi kuwe, wena uyakwalusa abantu bami u-Israyeli, wena uyakuba ngumbuso wabantu bami u-Israyeli. Verse 3. Kwase kufika wonke amalunga kwa-Israyeli enkosini eHebroni, uDavide wenza isivumelwano nawe eHebroni phambi kukaJehova, amgcoba uDavide ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli njengezwi kaJehova ngesandla sikaSamuweli. Verse 4. UDavide naye wonke u-Israyeli baya eJerusalema eliyiJebusi, amaJebusi ayakhe kuleloze ayeselapho. Verse 5. Abakhileyo eJebusi bathi kuDavide, ayikungena lapha. UDavide wathatha nokho inqaba yaseSiyoni engumuzi kaDavide. Verse 6. UDavide wathi lo ochitha amaJebusi kuqala uyakuba inhloko nenduna. Kwenyuka kuqala uJoabe indodana kaSeruya waba inhloko. Verse 7. UDavide wahlala enqabeni ngalokho bayibiza ukuthi umuzi kaDavide. Verse 8. Wakha umuzi nxazonke kusukela emilo kuya nxazonke uJoabe wavusa okuseleyo komuzi. Verse 9. UDavide waqhubeka kanjalo ngokukhula ngokuba uJehova sebawothi wayenaye. Verse 10. Yilaba bayizinhloko zamaqhawe uDavide ayenazo. Zibambelela kuye ngamandla ebukhosini bakhe kanye naye wonke u-Israyeli ukumbeka inkosi njengezwi likaJehova ngo-Israyeli. Verse 11. Nanku umumo wamaqhawe uDavide ayenawo. UJashobehamu indodana yomhakimoni inhloko yamashumi amathathu waphakamisela bangamakhulu amathathu umkhonto wakhe wababulala ngasikhathi sinye. Verse 12. Emva kwakhe ngu-Eliyazare indodana kaDodo umAhohi owayengomunye wamaqhawe amathathu. Verse 13. WayenoDavide ePhasidamimi amaFilista abuthana khona ukuyokulwa lapho kwakukhona isiqephu sezwe esigcwele ibhali abantu babaleka ebusweni bamaFilisti. Verse 14. Bema phakathi nesiqephu sezwe basophula babulala amaFilisti uJehova wabasindisa ngokusindisa okukhulu. Verse 15. Kwehla abathathu kwabayizinhloko ezingamashumi amathathu baya etsheni kuDavide emhumeni wase-Adulamu. Impi yamaFilisti yayimisa esigodini samaRefa. Verse 16. UDavide wayesesenqabeni ikhanda lamaFilisti laliseBhethlehema. Verse 17. UDavide wanxanela wathi, hawu sengathi ngingaphuziswa amanzi asemthonjeni waseBhethlehema ongasesangweni. Verse 18. Laba abathathu bafohla ikamu lamaFilisti bakha amanzi emthonjweni waseBhethlehema ongasesangweni, bawathatha bawaletha kuDavide, kepha uDavide akavumanga ukuwaphuza, kodwa wawathululela uJehova wathi. Verse 19.
Nkulunkulu wami, makangenqabeli ukuba ngenze lokhu. Ngiyakuphuza igazi lababantu abasengozini na, ngoba bawaletha besengozini akavumanga ukuwaphuza. Lezo zinto zenziwa yilamaqhawe amathathu.
Verse 20. U-Abhishayi umfowabo kaJowabe wayeyinhloko yabathathu ngokuba waphakamisela bangamakhulu amathathu umkhonto wakhe wababulala waba negama phakathi kwalaba abathathu. Verse 21. Kulaba abathathu wayetusekile kunababili waba isikhulu sabo, kepha bafinyelelanga kwabathathu bokuqala. Verse 22.
Nobenaye indodana kaJehoyada, indodana yendoda enamandla owayenze imisebenzi emkhulu owasegabiseyeli, wabulala amaqhawe amabili akwaMowabi. Futhi wehla wabulala ingonyama phakathi komgodi ngosuku lweqhwa.
Verse 23. Wabulala nowaseGibhithe umuntu omude eyizingalo ezisihlanu esandleni sowaseGibhithe kwakukhona umkhonto onjengogongolo lomaluki wehlela kuye phethe induku nje wawuhlwitha umkhonto esandleni sowaseGibhithe wambulala ngomkhonto wakhe. Verse 24. Lezo zinto wazenza ube naye indodana kaJehoyada waba negama phakathi kwalawo maqhawe amathathu. Verse 25. Phela wayetusekile kunabangamashumi amathathu kepha akafikelelanga kwabathathu bokuqala. UDavide wambeka phezu kwabalindi bakhe. Verse 26. Amaqhawe namandla nanka uAsayeli umfowabo kaJowabe welihanani indodana kaDodo waseBethlehema. Verse 27. NoShamoti waseHaroli noHelesi wasePheloni. Verse 28. NoIra indodana kaIkeshi waseTekoa noAbhiyezeri waseAnathoti. Verse 29. NoSibekayi umHushathi noIlayi umAhohi. Verse 30. NoMaharayi waseNetofa noHeleti indodana kaBahana waseNetofa. Verse 31. NoIthaya indodana kaRibayi waseGibeya labantwana bakaBhenjamini noBenayi wasePirathoni. Verse 32. NoHurayi wangasemfudlaneni yakwaGahashi noAbhiyeli waseAraba. Verse 33. NoAzimaveti waseBaharumi noEliyaba waseShahaliboni. Verse 34. Namadodana kaHashemu waseGizoni noJonathani indodana kaShake waseHarari. Verse 35. NoAhiyamu indodana kaSakari waseHarani noElifali indodana kaUri. Verse 36. NoHeferi waseMekeri noAhiya wasePheloni. Verse 37. NoHesiro waseKameli noNahamrayi indodana kaEzibayi. Verse 38. NoJoweli umfowabo kaNathani noMibi Hari indodana kaHagiri. Verse 39. NoSeleku wakaAmoni noNaharayi waseBeroti udibi likaJowabe indodana kaSeruya. Verse 40. NoIra waseJetheri noGarebu waseJetheri. Verse 41. NoUriya umHeti noZabathi indodana kaAhilayi. Verse 42. NoAdina indodana kaShiza wakwaRubeni inhloko yakwaRubeni enabangamashumi amathathu. Verse 43. NoHanani indodana kaMahakha noJehoshafati umMiteni. Verse 44. NoUziya waseAshitaroti noShama noJehiyeli amadodana kaHothamu waseAroweli.
Verse 45. NoJetiyayeli indodana kaShimri noJoha umfowabo umthisi.
Verse 46. NoEliyeli umMahavi noJeribayi noJoshaviya amadodana kaElinahama noItima wakaMowabi. Verse 47. NoEliyeli noObede noJagasiyeli umMesoba.